Te primia whātekai mārua o Aotearoa. He kāwanatanga he primia hou hoki tō Aotearoa. I te mane, te 27 o Noema, 2023, i whakamanatia Christopher Luxon hei primia i tētahi kawenga i te whare o te kāwanatanga i te whakanui ātara. I tēnei kawenga, i kī taurangi a Luxon ka kawea e ia tēnei tūranga ki te taumata pai katoa e tāia nei e ia. I whānau mai a Christopher Luxon i te tau 1910 i o Tautahi, ā, no Airana, no Ingarangi, no Kōtirana o na Tūpuna. I tipu mai ia i o Tautahi i mua i te neke a tōna whānau ki Tāmaki Makaurau. I hoki atu a Luxon ki o Tautahi ki reira ako ai i ōna tau i te kura tuarua me te whare wānanga. Kua mahi a Luxon mai etahi kamupene nui, penei ia Unilever me Air New Zealand, ā, i ako ia i te āhua o te whakahaere kamupene i mua i tana noho hei mema mō pāremata i te tau 2020. Arā te nui o ngā mea e hiahia nei a Luxon ki te panoni i āia e noho nei hei premier. Ko te whakamāma i te utu o ngā rawa. Ko te whakaheke i te maha o ngā mahi taihara. Ko te panoni i ngā mea ka ākona e ngā tauira i te kura, me te whakapiki i te tokomaha o ngā prihimana i Aotearoa. He tīma tō Luxon e āwhina nei āia. Ko Winston Peters, rāua ko David Seymour, tētahi tokorua o te tīmara. Ā, ko rāua ka noho tahi hei premier tuarua. I ngā marama tekau mā waru tuatahi o tā Luxon noho hei premier, ka noho ko Winston Peters hei premier tuarua. Kātahi, ka whakakapia David Seymour i tērā tūranga rā mō ngā marama tekau mā waru o muri mai. Kia mātāre e hoa mā. He nui ngā panonitanga kai mua i o tātou aroaro.